Tunasikia ni upande wa kuchocha, si ndio? Acha tuchoche basi.
Big shout out to Vince on the beat, buddy.
Kama una noti, kuna demo menoki anakuuliza kauko na moti.
Chocha.
Rent tuja kanjalandia shakupa notice, lakini umegoma hautoki.
Chocha.
Forex unaosha bila copy.
Chocha.
Ocha wanajua weni doki.
Chocha.
Bogi wanasema weni bossi.
Chocha.
IG ya uwezi cheza loki.
Chocha.
Check it this omolo once again, na ile injili wanapenda. Other than rapo bado ni mwili na jenga. Doba napiga buda mitili ya benga. Popularity mefanya ni badili mamrenga. Bad mind kisiri siri anatengwa. Anomolo feature kafiri firi kwa dema. Check yule boy wa chili chili analengwa. Backup nyamarebo kame katilili wa menza. Kijibizana mtaita kuduru. Kibishano na kutaksushuru. Mulibanja sana mtaki uhuru. Saime baba sana wapi nduru. Yeah, atuendi mandamano. Baba, into maintain kanyo kanyo. Mr. President, ongeza miaka tano. Na nyiwa Kenya lazima mkuwe na msimamo. Kama una noti, kuna demo menoki anakuliza kauko na moti.
Chocha.
Rent tuja kanjalandia shakupa notice, lakini umegoma hautoki.
Chocha.
Forex unaosha bila copy.
Chocha.
Ocha wanajua weni doki.
Chocha.
Bogi wanasema weni bossi.
Chocha.
IG ya uwezi cheza loki.
Chocha.
Dopate views you back in the day, you may earn more. Agenge Grammy tungelete wana cancel. Say Kenya ni kakuna reggae ama danso. The conscious ako juu yangwete hapo Sanford. We ball on a budget strictly. Atupendangi bad and CC. Yoyo leli fanya nijue kubag and fiti. Free parking the only reason iko Garden City. If they charge me na tailgate me Mr. Patel. Vibes too, awezi taka beef na cartel. I had to make a choice at the streets of myself. Jumta squeezy my boys wanna snitch na lapel. The new definition of kidungi. Umejipine, weni fundi. Weni gangster, ukona kikundi. Shut the fuck up, bro lundi. Una glorify chocha. Meribu mziki mefanya ijobi kai mboka. History kai proper. Boy child anakapitia kosetu juka matoria taitoka. Bloggers awa verify story. To all the victims wako terrified, sorry. Chocha imedui gemi kai bori. Na nyi mpasho bitch, I hope you die slowly.
Kama una noti, kuna demo menoki anakuliza kauko na moti.
Chocha.
Rent uja kanjalandia shakupa notice, lakini umegoma hautoki.
Chocha.
Forex unaosha bila copy.
Chocha.
Ocha wanajua weni doki.
Chocha.
Bogi wanasema weni bossi.
Chocha.
IG ya uwezi cheza loki.
Chocha.
Buda kila kitu chocha. Chocha, chocha, kila kitu chocha.